love is true, tell me why. I do times two, baby. But some have anti honey. For a body to know my Katendi wa wulabe. Mkola kanyama kukwata kumbulabe. Baby, di wa wulabe. Akukwata kundi mutemu rubale. Kuru wazi kuwa akwata kukwenjola. I'm a fighter for real. Kura nila mani karati. Kuru wazi kuwa akwata kukwenjola. I'm a fighter for real. Jitli kuwa taiti
Ali ya kutoba mfuwe nkuwe kaka nitetea ya na kuhita mchire kumulwanyi nze Ali mulingi watoko kukuba baby njigiriza somesa mula vundirana anze nakiriza twala mbele adamu kawa no one who love you like I do puliriza mkwana jazi kama tu love love togera bya burimu. Is a kuba koro, kamukatimba.
Kuru wazi kuwa akwata kukwenjola. I'm a fighter for real. Kuru anira mani karati. Kuru wazi kuwa akwata kukwenjola. I'm a fighter for real. That's it, li kuba taiti. Weba sine mene love si action. Olifidi mustanja kuwa love tension. My love you kwa jenyo likata resti. You increase my love reaction. Kukiriza moli gatini. Oli pori na toli wa sabuni. Aga hola indi wa mani. Amani ni nasiri mulia mwani.
Nze kankuwe love kwa lali. Nga woi mbawe nkuwe tali. Aga wala indi kwa lali. Ni kwa lali siri mulia mwani.
Akwata kukwenjola. I'm a fighter for real. Kurani amani karati. Kuru wazi kuwa akwata kukwenjola. I'm a fighter for real. That jitli kuwa taiti.
No one will love you like I do. Kuliriza mkwa kama tu. Love love sogera vya mwini. Yata kuwa kuru.
Sine mene love si action. Oli fidi mustanja kuwa love tensioni. Love you kwa jenoli kata resti. Increase my love reactioni.